eminyakeni yadlule ngangithwele kanzima. Ngangithwele kanzima. Angiwangivuka. Ngithe eminyakeni yadlule ngangithwele kanzima. Hayi baba weye. Ngangithwele kanzima. Angiwangivuka. Mantongomana ngangifakazela. Ngangithwele kanzima yena. Ngangithwele kanzima. Angiwangivuka. Obaqhamukaphi laba bakhuluma ukuthanda kwabo kanjena. Obani lawa, ngithobani lawa. Wozani nonke, wozani abafana. Wozani nonke. Hey mama,
abeze bonke,
abeze bonke, abeze bonke, mantongomana, abeze bonke. Ita beze bonke kimi, asikangani phezulu. Oh, wafula umkhangela mantongomana, azihle yodwa zihle. Abeze bonke, asikangani phezulu. Wozani nonke, wozani nonke, wozani nonke.
Awusukalinekabo enganimini ukugwe mnumzane basubona bayifaka amazambane ayisandleki wabona upipa lentombi liyakisokala ivikijayekena namanje sakuyo ngisiedileke manje bafana bami ingani ngiyabathanda ba ololo khuphuka amantongomane ngamtshela mfana wami ngathi uyokhuphuka kuze kulamula ithuni i-on igame ngifuna ukubona ukuthi bazongenze njani ngamtshela ngathi ngimdala kule game uzogcina ucacile wena nawe 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 kungakhohlwa awusukaneni yena mina ngisamuzo yedwa ngibafuna bonke manje abeze bonke hayi baba wozani 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 bafana wozani ngilindile Kobakoba bonke Ozano
zemabe
Suka kude nalindima Ngeke nilonge Ngeke nilonge bafana Ntwesu
kude
Ntwesu kude bafana Ntwana Yelele yele
Babo
Ozano, ozano, ozani nonke mama Ozani nonke
Ash, ololo
Zebake manje.